Make beats on the beat.
It's your boy, DJ Heavy. Yeah, in the mix.
I could be a tractor, I could be your guide, I could be the leader, we go to the Kumurongo. I could be your vodka, in the hearty damn. You don't have to worry, girl, I'm looking for your lover. I could be a tractor, I could be your guide, I could be the leader, we go to the Kumurongo. I could be your vodka, in the hearty damn. You don't have to worry, girl, I'm looking for your lover.
Don't even think about it, I've been there before. I wanna give you license, you take over the city. KGL, man, you call, you coming for the money. Take it easy, don't complicate it. Be fat and simple, mommy. Take time, don't rush it. God, you know me, the movie control it. So whenever you like, we can stay up till the morning. Sweet lover, you're the only one. Up the phone, busy handy, sweet lover. I wanna look at you, baby, Kidogo, Katerina. Say whatever you say, she's my new lover, I deserve her. I wanna look at you, baby, Kidogo, Katerina. Hey, say whatever you say, she's my new lover, I deserve her.
I could be your guide, I could be the leader, we go to the Kumurongo. I could be your vodka, in the hearty daily. You don't have to worry, girl, I'm looking for your lover.
These things I see you been doing, I like it, baby, how you moving. You don't know you can do it yourself. They can't wait, they can't be caught in myself. Mommy, yo, I think about showing you to mama. Baby, you the movie, you can stay for longer. Know me how you did the moody weekend. Call me anytime, you can come over. Take it easy, don't complicate it. Be fat and simple, mommy. Take time, don't rush it. Girl, you know me, the movie control it.
So whenever you like, we can stay up till the morning. Sweet lover, you're the only one. Pick up the phone, busy handy, sweet lover.
I wanna look at you, baby, Kidogo, Katerina. Say whatever you say, she's my new lover, I deserve her. I wanna look at you, baby, Kidogo, Katerina. Hey, say whatever you say, she's my new lover, I deserve her.
Na wazo zimetokea, ningeongea nini leo? Bila ya penzi lako, ningeenjoy nini leo? Imekuwa bora livyopotea, ukatokea wewe leo. Tena bila huruma yako, ningetamba wapi leo? Toto sop sop tumbora kuvaria crop top fane sawa nini. We don't talk talk sitaki shovo nisha blog bro. Yeah,
la 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 la. Sokari, ananita asali, lamba lamba pipi. Kuku mwenye kidari, shepo ngangari, na kuvunja kiti. Kanifuni kamba, za upendo wake, amenibeba kwenda juu. Wakimponda sawa, hawajui nona zidi kumpenda. Siku kwenye kimvua mvua, tukivua vua, sema taji laze kwenye kimvua. kifua. Unanijua juu na kujua juu. Masaji ya mafuta nikikuchua. Wasi laini, mtoto sop sop. Tumbo la kuvalia crop top. Faima wa nini? We don't talk talk. Sitaki shobo nisha block block. La 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 kifuani. La 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 kichuna lala usinzie. La 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 membeleze ni kuimbie. La 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 la. You say you got me, but I know so you delay with the look in your eyes. Stop acting funny. Yeah, you know they pick my call, I don't call you 10 times. Yeah, I love you, even when I don't say it's a lie, no. Yeah, I miss you, even when I don't say it at all, no. Should I be cause of Jennifer? Now she they do the daddy that, oh, Jennifer. Oh, I'm looking for that girl called Jennifer. Now she is spoiling your mind like a Lucifer. Hey, 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 Jennifer. Say I'm looking for that girl called Jennifer. Tears from your face, calm down. I don't feel good when I see my baby crying. And I got love for you, believe me, I mean it, I don't wanna lie. You talk about Jennifer, she the daughter of my aunt called Monica. Nothing going on, she's my sister. I'm not a terrorist, I'm the America. Hey, hey, hey. Nikilala nomba simu siso yele. Unachezea moto. Kuna message zao na video zao. Moyo utaupa joto. Unanifuta nyuma nyuma taki nitembe. Yani kila chocho. Wisho uje nifuma kwao. Nikifanya nao gesti gongola moto. I love you. Nothing gonna change my love, no. I need you. I don't wanna make you feel bad, no.
Shouldn't be cause of Jennifer. Now she dey do the daddy. She is spoiling your mind like a Lucifer. Hey, 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 Jennifer. Say I'm looking for that girl called Jennifer. Now she dey do the dirty that, oh, Jennifer. Oh, I'm looking for that girl called Jennifer. Hey, hey, hey. Love, 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 love.
Kwenye masikio yangu hakuna mwingine wa kumuona. Kwenye macho yangu ni bebe, ni bebe. Ani nishushe mabani, ni gege, ni gege. Mikoko tabani. Hey, mi amor, nikuite jina gani baby? Honey, boo, mon amor. Jina gani mahabuba azizi? Monamo, oh, monamo.
Kimamba on the beat.
Hey, hey, yeah. Baby, hey. My univonica never seen before. Unave nipa, never seen before. Wengine wandini. Oh la la la, la la la. Never seen before. Towote mpaka kifo. Madunga embe wandini. Oh la la la, la la la. Kwenye joto ni pepe. Kwa baridi ni kumbate. Kwenye mvua ni kinge.
Nishushe mabali, nigege, nigege. ni kwako tabani.
Mi ama ni kwite jina gani baby ha.
Mama, ni kama kapa changu chako, mikasa sukasa, girl you Nishika mateka mihoi.
I can't breathe.
Unavozungusha body.
I can't breathe.
Mzuri kama mdoli.
I can't breathe.
Unavozungusha body. Mzuri kama mdoli.
When you move to the left, I go to the right. I go, turn around, baby. Let me know. Baby, take it slow.
You're like an angel from heaven.
If you want me, let me love you.
You got me dancing in the rain.
And
time
goes on.
Bado na hasira, bado na nichukia, bado na kinyongo.
Heavy.
Moyo wako nishazira, bado na ninunia, hivi bado na usongo. Kusema bora tuachane, ndo kauli inoniuma kila nikikumbuka sitafutani. Sikujua narusha jiwe ndege ukapeperuka. Tusijuane, nisema kwa sira. Naono na juu tusinitukane. Namba yangu nyingine usijefute. Sipendi tuchukiane. Naugua kila nikikumbuka zamani.
Let me sing for you.
Madikodiko, kifungua toki, ya nini mafuriko, meniweza Kuma baby te amo Te amo Kuma baby te amo Te amo Unika metade de mim Mon amour É justo aqui de todas as rosas que tem no jardim No jardim Essa forma você é louca Me deixa com água na boca Quando toca Meu body fica na lume Vamos pra mamá Pra papá Fazer essa menina, menina mais linda do mundo. Exata, chocou, chocou, que eu me toco. A mamacita que me tombou, que me tombou. Exata, chocou, chocou, que eu me toco. A mamacita que me tombou, que me tombou.
Chocou,
uma baby te amo. Macho yalikuona Moyo kakuchagua Mdomo kasema na kupenda Mwambie umepona Alokutesa moyo kusumbua Maumivu yamekwenda Ni zawadi Ilopewa Macho ni
pepese wapi mikipofu koko sioni.
Penzi limetaradadi na pepewa
harufu ya marashi rashi nkitachi tachi shingoni. Vai bai bui kanga viatu vya kuchuchumia kangaru kisima tuitanga we ubani fukizia pambetu ukizungushia shanga inashuka inapanda chini juu nishatafuna karanga asa chumba ndo kiwanda watoto tu yeah, yeah. Number one, you're my number one.
Saizi yangu yani nalioga soko nawa na filimbi nitapuliza kuita ndege waje raha zimefululiza wako natokaje hadi bububu umepitiliza tuko kwa bibi paje taratibu naniliza baba
tulivuruga baranga chimeneza kunengua kwangwaru nikienda ikitanda shuka za maua uwa ya maru kisha tukonge na vyanda mambo ya kujizimua na varu nifunge upande kanga papu juma we kwaru wa kwa kwaru.
Oh baby, oh my.
Chetu chumba kina mavyo motele inahusu. Oh, wala sidhani kama unipendi, ila nawaza usipo kwepo nteshije hey. Mweza kona jua kama unanipenda meneka moyoni, ila nawaza usipo kwepo nteshije donogopa.
Baby,
what can I do?
Baby, I'm
mapenzi na kukwacha sizani siwezi janibu mana penzi kwa mzani umenizidi mahifu shika vima usukani twende taratibu baada ya tuta baby koleza gia eni tam tam kama pipi na kuita sweetie arote rote fundi kwenye kuchi kuchi shepo vipi kama lote vete cheni shadiliti sitaki chiti watoke toke kwenye moyo nimekupa siti wendo dereva msa kukwacha
Kapisa siwezi
Hadithi kunja hadithi njo Utsamu kolea Mweza nuguba liko kwa roo Ime ninokea Vision shuda pole nyo Unalo ambea Mtaja kugwa makwa shako Kwa kutu ongeyea Sena mikuwa kenuda kitari Na mpatipa halali Kwa naitaga sukari Alamba ham Na jana nilifunga nkasali Nikamuomba jalali Tuepushe madhohari Ya wanadam We mtamtam kama pipi Na kuta switi Arote rote Fundi kwenye kwichi kwichi Shepo vipi Kama lote Vete cheni shadiliti Sitaki chiti Watoke toke Kwenye moyo nimekupa siti Wendo dereva Sa kukwacha wopo
Kazaje Kazaje Kazaje
Mweza kuhu Kukwacha
Ana mfano we Mzuri wa sura naro Na njema tabia ya Unyagoni kafundwa Kwa makungu isomo we Mahaba kaya jasando Yanani mwagikia ya Natamani Nimtaja tajina Ila naficha Naficha Naifanya siri yangu Gina kaleta mapicha, mapicha Akaturuka negi wangu ha, Simrefu, simufupi Simwe upe, simwe usi Rangi yake, niya kati kati Kasema kwangu wa furukuti Kwengine na ukupa nuksi Mini wake, milele anyachi No mana, nampenda, mpenda Kijana moja
nani
amenifika kwa ro makopa kopa
kopa
nampenda mpenda
nani
kijana moja
nani
ila kumtaja o na ukopa ukopa kwa jina na muifat
yes 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 yes
sije kuninya kulia
yes yes
kipenzi changu jamani
yes
Sema nimeachika, ainifiki mikosi
Mola ndo mpaji
Nyongo mtazi tabika kesho mwejua la utosi keshe ni kunjaki mweze nukila kukicha kabla kupewa misosi masaji masaji tunapoa kasiri yani hata tukiposti hata kini mtagi eh. Simtu wa magazeti wala peji za udaku ilo mkae mjue hata kitaki eh. Mambo yake siri nyeti wala msiji sumue kumsaji zaki. Nampenda mpenda
nani
kijana moja
nani
amenifika kwa ro makopa kopa
kopa.
Nampenda mpenda
nani
kijana moja
nani
ila kumtajao na ugopa ugopa kwa jina na muifadhi
kike
kunia mwini.
On the beat.
Kiru chungu, nipete na baba niwe. Mina kuzimia, sizinguwe unisumbu wewe. Kitu na boxi usiku nipe shoti ama ishike magoti nileweshe mkomboti. Oh, mimo zako imesha nkolea my baby boy. Oh, ukenda zako minta nyongonyea. Oh, mimo zako imesha nkolea my baby boy. Ukienda zako minta nyongonyea.
Acheli zame
baby unapenda vya giza giza kama ujanizowe.
Achaji wali zame
mangara haya kuingiza ujue inapotokea.
Acheli zame
unapenda vya giza giza kama ujanizowe.
Achaji wali zame
mama unafanya tembo kutwa na dindisha mkonga wando kiboko ya warembo wale wanaojipitisha vitonga
penye dhiki na shuruba pikia kono ulini kumbata
piki piki upande uba
popote lipo kanifuata
ini bado wananita mzugaji sikizi hata yako mahitaji sina biashara mtaji ulisema mola ndo mpaji.
Panda ni pande tumwage mbolea baby. Oh oh ah, ukitaka tena tutaendelea. Oh 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 oh, shamba mwaga maji ni mwage mbolea my baby. Oh oh ah, ukitaka tena tutaendelea.
Acheli zame
baby unapenda vya giza giza kama ujanizowe.
Acheli wali zame
manara haya kuingiza ujue inapotokea.
Acheli zame
unapenda vya giza giza kama ujanizowea.
Acheli wali zame
why nini kuuliza bora ningejitengea onana.
Oi boy boy, oi boy boy, hey, hey, hey.
Mandeke ongeki sema tumati ni
nana
mweka nipa kwa kuka kando yako na furaha na mandi mapenzi ya hathati na yunipasi ya waiona indani juu kifucha mende chali party to party mande to mande indani party to party Monday to Monday. Oh baby, do me like it's my birthday. I've been around the world but never seen such kind of love, such kind of love, such kind of love.
I've been around the world but never seen such kind of love, such kind of love, such kind of love.
Bandas
elewa wewe 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 wangu
Set me on fire and you make me feel cool. I just say, yeah, yeah. Nataka kuwa na wewe, and I can't get enough of you. So come and stay with me, baby, baby, yeah. Physically, mentally, I got do your way. Spiritually, critically, won't make we day. Me, I get the sugar from my chop on my cake. This is original and I swear no be fake, oh,
my baby.
My baby.
Oh, baby.
Oh, baby, yeah.
My baby.
My baby, yeah.
Yeah, 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 yeah.
Cause nobody loves me like you, like you do.
Kakupa mama kiuno no 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 lege lege koroka zege na kitanda ni usiwe kakogogo katika bebe zungusha bebe kakupa mama kiuno no 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 basi nitege jeni kupepe give me that sweet I'm ready to go 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 Kakupa mama kiuno no 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 legelege koroka zege
na kitandani usiwe kagogogo. Katika bebe, zungusha bebe, kakupa mama kiuno no 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 no. Basi niteke, jeni kupebe. Give me that sweetie, I'm ready to go go go.
Shawaiwa Mendo na mitindo Kama Rosie Hartinto Shafuni hizo timpos Azijani acha salama Mama Ulivyo simple Aujapaka ta mascara
Sinasema kifesi anata pimpo Defu yake shingo Juno kama city ya Lincoln Macho yake kama ya chinko
Cause you're beautiful mama Minongo tujua Ane Bede tuona Ane Uwe na tufa Ane Uwe na tupenda Ane Cause you're beautiful mama Unaomba tujua Ane Bede tuona Nane Uwe na tufa Ane Uwe na tupenda Nane
I guess I'm in love
I'm in love
with you, I guess I'm in love now.
I'm in love with you. I guess I'm in love. I'm in love with you.
Taka fukuza paka Badala ya mbwa nikafuga mbuzi Wivu kanifanya kagombana na marafiki Ugomvi na mama Hakinambia siambiliki Moyo kanambia Nasipu sasa mapenzi basi Ila nangangania Najaribu kuipinga nafsi Esma nanambia Mdogo wangu mapenzi basi Ila nangangania Nikiumizwa na huyu kesho na wengine
Sikomi 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 Licha mateso haya
Najulisa
Sikomi
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 Mbona jama
Sikomi Licha mateso haya
Alionifanyia wa sentro wake ya Mungu siwezi sema Ila nimejifunza kesho siwamini wacheza sinema Moyo waliupata mateso siwezi kumeza siwezi tema Kama nasikushangale kafla toka sisem kwenda chadema Wanasema kitanda kitandika shati ukilalia
nikajitoka manda ya tafisha. Acha nivumilie kila kiza kikitanda, ndo visa machozi mililia. Penzi akatia parapanda, kuwaita waje washambulie. Acha na beni wa ikari ilomuonga gagari, alipolambia na mimba mwisho wa siku akachomoa chali. Wala kantunuku zari kanzalia dume na mwali, nilivo mjinga nkachitia hivu mpaka kwa vyombo vya bari. Moyo nanambia nasipo sasa mapenzi basi, ila nangangania najaribu kuipinga nafsi. Laiza nanambia simba mapenzi basi, ila nangangania nikiumizwa na huyu kesho na mwengine.
Sikuomi para pam 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 dona mchivu de atunapenda koni ikupa mpaka moni nikipekenya pekenya nisiwai nichelewe kikuchumu mdomoni tachi tachi kiononi na tekenya tekenya na kufanya ulewe.
Uyu masicha kale posa, sorry my contemplate on that. And baby better write for me and show me that you're mine. Oh, oh. I'ma go downtown for ya, call your king put the crown on ya. And baby take your time with me, let's flow like river now.
Apa, asa show me le kitu amekupa mama. Embu chutama kama inazama, nikupike chenga kwa dana dana, tuwafunge kelele.
Yoni usiku mchana, jua kizama, tuanze kandana. Konyeshe kila menipa mama, tuwafunge kelele. Mana wanao leave me solo or disappoint me with this basic hole. You make my mind go loco loco, utawapa misemo wanoko loco. And you better tell them that you're mine, better be my ride or die kabla ya kuwika jogo. Asubuhi ni amshe na kimoko.
Mama kasema mwali mwana mepata ntulie simba. Oh ntulie simba, oh ntulie simba. Zile chenga vidanga dana, vicheche nchunie simba. Oh nchunie simba, oh nchunie. Asa baby mbu show me le kitu amekupa mama. Embu chutama kama inazama, nikupige chenga kwa dana dana, tuwafunge kelele.
Yoni usiku mchana, jua kizama, tuanze kandana. Konyeshe kila menipa mama, tuwafunge kelele. Mana wanao
Lambisha, ananambia chumbeza. Tena nikizidisha, ananambia koleza. Nikitaka kusitisha, ananambia ongeza. Japo imethibitishwa, ila itampoteza.
Ikipanda ni bala, ikishuka no hatari. Asijepata madhara, akitaka nampa aisukari,
nampatia
sugar sukari,
nampatia
sukari,
nampatia
sugar sukari,
nampatia
sukari,
nampatia
sugar sukari,
nampatia
sukari,
nampatia
sugar sukari,
nampatia.
So you put this one in.
Kili
kianja Ju mjasi fanyi ajizi Na mjasi aja Ju jana vitanga wizi Baba chanja, baba chanja Chukua vyote chukua Vitafune ganja ganja Chakua mwaya chakua Ujibusti na karanga Tuliza na kitumbua ila Jiadhari na majanga we Usije ukaugu wa mana Ikipanda ni bala Ikishuka na hatari Asije pata madhara Akaiko sana hali Laka yake msala Shira ya kizanzibari Na misi mjimi wala Akitaka nampa Aisu kakari
Nampatia
Sugar sukari
Nampatia
Sukari
Nampatia
Sugar sukari Sukari
Nampatia
Sugar sukari
Nampatia
Sukari
Nampatia
Sugar sukari
Nampatia
Nimroge kwa nini kasha noge
Dambua Dambua
Dambua sukari nitamu kolea
Dambua
Asema Dambua
Dambua
We dambua
Dambua
Alua alua
Dambua
We dambua
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 We dambua
Dambua Dambua
Dambua Dambua
Dambua
Dambua Dambua Dambua Dambua
Jaja your body jaja Jaja your body jaja Jaja your body jaja Jaja your body jaja baby Jaja your body jaja Jaja your body jaja Jaja your body jaja Jaja your body jaja
I saw your love give me fever All the time you come I done the shiver Now you be the one just believe that La diva, my diva Oh you turn bad man to sinner With your sexy body Carolina For your love I go fight like John Cena Hata kama ni kiongu kusina Kupe kila kitu Mchana kwa siku Tufanye mavitu Baby mavitu Kupe kila kitu Mchana kwa siku Tufanye mavitu Baby Vitu baby So take this long up a wine
Jaja yo buddy jaja Jaja yo buddy jaja
No no no
Jaja yo buddy jaja
No no
Jaja yo buddy jaja baby Jaja yo buddy jaja Jaja yo buddy jaja Jaja yo buddy jaja
I hope you know say this you could say where you got it for back in the make me the quick 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 baby quick 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 Kang kupake wese nese nese zamenda ni na rungu kumredi kipepepe kipepepe
ooh la la la
your body fine now when you whine you blow my mind
ooh la la
I don't wanna waste your time, so please be nice, so make you mine.
Ooh la la la.
Kissing in the rainfall from the morning till the night.
Ooh la la la. La 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 la.
Kupe kila kitu. Mchana kwa siku. Tufanye mavitu. Baby mavitu. Kupe kila kitu. Mchana kwa siku. Tufanye mavitu. Baby, vitu, baby So take this long up a wine
Jaja, your body jaja Jaja, your body jaja
No, no, no
Jaja, your body jaja
No, no
Jaja, your body jaja, baby Jaja, your body jaja Jaja, your body jaja Jaja, your body jaja
Okay, no katam, ndona zidi pata, ta, 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 ta
Washa moto choma fegi ganja mambo jaye jaye. 50 bottles for my baby wet and let them die mgaye. Yeni piti kiti kiti niki chiki 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 kwasi piti 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 gang gang gang. Iki piti 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 nyonga kama ziki ziki mfute kama witi witi gang gang. Weka tam ukitotam inakuwa ta 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 tam. Ukinyama tam ukinuka tam ndona zidi pa ta 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 tam. Oya kiti baby.
First time to meet, I'm one of you mother. Kava kisimpu kisani, inami ame ni mother. Kama mshale unichome, mwili ni kati kati.
Oh, kisa uti nori nori, moyo wangu donataka. Minaogopa kifo, mapenzi wito.
Una kasti ya mamito, so wakufaa vigoda.
Au washani wahi, washani wahi. Utanibatiza mikongoro. Niwai, niwai. Umege vinono.
Baby give me one time, oh. Baby give me one time, yeah. Baby give me one time, oh. Baby give me one time, yeah. Baby give me one time, oh. Baby give me one time, yeah. Baby give me one time, oh. Baby give me one time.
Ushuru utafanywa nikate vya bure. Hasina siko nipo mpaka nikupate. Matatu misha jifunga.
Jamani maji ya mezi diunga.
Show your body
kido.
Fanyo na linga sana
kido.
Baby lini ntapata he. Mimi lini ntapata. Au washani wahi, washani wahi. Utanibatiza mikongoro. Ni wahi, ni wahi. Umege vinono.
Baby give me one time, oh. Baby give me one time, yeah. Baby give me one time, oh. Baby give me one time, yeah. Baby give me one time, oh. Baby give me one time, yeah. Baby give me one time, oh. Baby give me one time, yeah.
Mishonesha mahaba,
yeah.
Mbona toto yelewi,
yeah.
Waka maneno na mungu,
yeah.
Ama nani onakora,
yeah.
Baby,
chocolate, ma vanilla nila, tam tam sweetie, kichenga karocha mila, benzi kole sauti wajupai, ubali pambe moto, kama mafuta kwa karai, okay. Na uliva katoto itoto, leo mpaka koko iko, ko. Geto ni kulamba mwiko, ko. Saka fadi kwa taniko, ko. Koriko, mama tanyewa
Nikumeshe.
Ya leo kiboko
Nikumeshe.
Imezidi utamu
Nikumeshe, she, she, kumeshe.
Asa kukwacha we
Saweza.
Nende kwa mwengine
Saweza.
Teori sina
Che.
kinkiri.
Kinkiri.
Venye unavyo kinkiri.
Unanichezesha kwaito, okoro waito. You dey give me banana, your love is tamana. Nacheza kwaito, okoro waito. My baby, twa chezeshana.
Come mix slicer.